Essuula ey'25. Ayi Mukama, gwe Katonda wange, naakugulumizanga, naatenderezanga erinnya lyo, kubanga okoze eby'ekitalo bye wateesa edda mu bwesigwa n'amazima. Kubanga ekibuga okifudde ekifunvu, ekibuga ekyaliko enkomero kifudde ebyagwa, eriyumba ery'abagenyi olifudde obutaba kibuga, tekirizimbibwa ennaku zonna. Abantu ab'amaanyi kyebaliva bakussaamu ekitiibwa, ekibuga eky'amawanga ag'entiisa kiri kutya, kubanga wabanga kigo eri abaavu, ekigo eri atalina bintu ng'alabye ennaku, ekiddukiro eri kibuyaga, ekisiikiriza eri olubugumu, okuuma kw'ab'entiisa bwe kubanga kibuyaga akunta ku kisenge. Ng'olubugumu oluli mu kifo ekikalu bw'olikakanya bw'otyo oluyoogaano olw'abagenyi, ng'olubugumu bwe lukakanyizibwa n'ekisiikiriza ky'ekire, oluyimba olw'ab'entiisa lulikakanyizibwa. Era ku lusozi luno Mukama ow'Eggye alifumbira amawanga gonna embaga ey'ebyassava, embaga ey'omwenge omuka, ey'ebyassava ebijjudde obusomyo, ey'omwenge omuka ogusengejjeddwa obulungi. Era alimirira ddala ku lusozi luno ekibika kyonna ekyaliriddwa ku bantu bonna n'ejjigi erisaanikidde ku mawanga gonna. Yamirira ddala okufa okutuusa ennaku zonna,
era Mukama Katonda alisangula amaziga mu maaso gonna.
N'ekivume eky'abantu be alikijja ku nsi yonna, kubanga Mukama akyogedde. Kale kiryogerwa ku lunaku luli nti, laba, ono ye Katonda waffe, twamulindiriranga, era alitulokola. Ono ye Mukama, twamulindiriranga, tulisanyuka tulijaguliza obulokozi bwe. Kubanga ku lusozi luno omukono gwa Mukama kwe guliwummulira, era Mowaabu alirinnyiririrwa mu kifo kye ng'ebisasiro bwe birinnyiririrwa mu mazzi ag'olubungo. Era alyanjuluza engalo ze wakati mu kyo, ng'awuga bw'ayanjuluza engalo ze okuwuga, era alikkakkanya amalala ge wamu n'enkwe ez'engalo ze. N'ekigo eky'olukomera oluwanvu olwa bbugwewo akikkakkanyizza, akisizza wansi, n'akituusa ku ttaka okutuuka ne mu nfuufu.